Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, kapandisha wazimu analicheza mama.
Konde boy for everybody, my music they shake your body, eh. Cause I do this for my people, I wanna hear you sing ta la la la. Kitando kina nigadi, mafasi nongeza idadi. Salutu kwa wanangu wa keko, segele ya konga gwala gwala.
Hey, wasoni penda kazi wanayo,
hey, kazi wanayo.
Yesi pigi ngenga pesa ninayo,
hey, pesa ninayo.
Tunatia chenga wanafuata nyayo,
hey, wanafuata nyayo.
Tunapiga denda wanapiga nyayo,
hey, wanapiga.
Wekesha kwa wakanganganga, mweza kona jichanganganga. Nazisanya faranganganga, hey. Nikipata natumia luote rupsa ni tangangangga. Napendaga vicheni vishangangangga, na uturi wa tangangangga, hey. Hakikisha unanukia,
oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Washa tochi ya simu za tuone waka. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapandisha wazimu analicheza manga.
Samina mina
waka waka
Samina mina
waka waka
Ase Samina mina
waka waka
Samina mina
waka waka
Wanotaka shinana na mimi awapati atasari. Usishangae tatuna vipini miema konde chare. Piskwalo nileta mujini mondi watandale. Maneno majungu tupachini, muziki utawale. Kama nyapara kafunguliwa pingue, kuto tunachana mawingue. Amesha panga we nani upangue, unajitesa bure, hey. Aga wekesha kwa wakanganganga, mweza kona jichanganganga. Nazisanya faranganganga, hey. Nikipata natumia,
oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Washa tochi ya simu za tuone waka. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapandisha wazimu analicheza manga.
Bonga. Mwambie chopa moto uzimu ina moto wewe. Wakiziba kulia si tunapita kushoto. Jema machine. Usicheze na jembe litakulima.
Kushoto
kulia, 7
kushoto kulia.
Talk that thing.
Kushoto kulia.
Mdinga Joso mipango. Konde gang for everybody.
Kushoto kulia,
everybody.
Kushoto kulia, kushoto kulia. Washa tochi ya simu.
Oh my god, it's better sound.